my God. Fill me with your holiness, O God. Oh, take preeminence in my life, O Lord. Rabbi Antalabosa.
Nakuja uwe poni mwako Bwana. Nakuja uwe poni mwako Bwana. Naomba uni same dhambi zangu. Uyasafishe makosa yangu yote. Uniremu, uniokoe. Uniremu, uniokoe. Ni wewe,
ni wewe na
I lift you, Jesus. I lift you, Lord. Mwenye nguvu. kalabo.
Ni wewe,
Rebe antala masa.
Sit down.